Yango wa jente, my sweet baby. Pete kala mfutu wale auto, my sweet baby. Kutikite mbele, pete kama kasikati. Teke maka sati, baby. Teke maka koti, munda mule pepi. Teke maka tayi, kapo ya fenye mepepe. Tulumia wabagai. Matiko zote, my sweet baby. Yangu weno jendi. Teka na kutwale pole rom dance party. Sembele no jendi. Matiko zote, my sweet baby. Yangu weno jendi. Teka na kutwale pole rom dance party. Sembele no jendi. With your brother changu tisanya mutepo. My baby only simple. Cause my rock keko mana boli na dimpo. Cafe siko kalunji, leka nina pimpo. Weather a tasty, boli example. Like a shower in mango katindi mutempo. Sita yang kuma pepi yang kumanga pimpo. Onchaiza mapengo kakembo muwembo. Nekwana jajika mete jinten zendi humble. Wakula wato, tori na lubuto. Oli na sikine ringe ya mano muto. Onzi chuki sabio to kulanga mubuto. Baby, hey. Talaka laka fana nika fe mubuto. Teka lava ko pepe nanti chukire vechito. Pepe, imba tuta kuchoto. Matiko zote ya my sweet baby. Yangu weno jendi. Teka na kutwale pole rom dance party. Sembele no jendi. Matiko zote ya my sweet baby. Yangu weno jendi. Teka na kutwale pole rom dance party. Sembele no jendi. Olika sangwa wo kawo kada kali wonsu bizanti olivera wo pepe siri kuleka wo woli gwanze wendigua wanye zabu madina amina na jina na kana shamina na luna na fina ana na zina mimi na wewe pamoja tuzee watoto forever and ever malagu will never die. Matiko zote ya my sweet baby. Yangu weno jendi. Leka na kutwale pole rom dance party. Sembele no jendi. Matiko zote ya my sweet baby. Yangu weno jendi. Ndeka na kutwale pole rom dance party. Sembele no jendi. Matiko zote ya my sweet baby. Yangu weno jendi. Ndeka na kutwale pole rom dance party. Sembele no jendi. Matiko zote ya my sweet baby. Yangu weno jendi. Ndeka na kutwale pole rom dance party. Sembele no jendi. Abahungu bakunda abakobwa. Abakobwa bakunda abahungu. Ngukunanze nakunza agahungu. Agahungu gafite mitoma. Bebe